nabatulo tutobane sina ebwe bitio ebirungi byotuwanga bingi tusima bwongerwa nate tunadukira wani kati tusabayo tochi emulise emyoyo gy'abantu benenga manyi mwesekana ekyandaga ku maaso kyategeeza omulungi ne mulaba tokyenda kabalabe bange ayi mukama
tokiberiswaza bangi
www.mp3ugandanmusic.com